Rise up and shine. Togwa musubi. Obulamu wensi. Obwangu.
Listen.
Zekukamba mwana. Togwa musubi na ye.
Obulamu wensi. Bunyuma. Nebi tukola na vyo. Bisesa. Nali mufu. Kati ndi mulamu. Nebi okola na vyo. Vyo unyisa. Abanda bakati. Beunya. Bebuza. Gisha. Yabachi obulamu gwendimu sibwangu nde jesumede nawo twabadde balungi nnyo sente zibuze ebyokulya bibuze ne mama naye sente talina obulamu bwensi tebunsi bwangu nnyo naye ate era mukama nzije wala I know life is hard for you, but just know that life is full of challenges. From being a baby to an adult, doctors, students, preachers, artists out there, if you are beginning something, businessmen, mothers and fathers out there, just know that life is just full of challenges. It's your time to shine.
Shine now.
Shine now.
Rise and shine now.
Yewunyisa abakujereganga kati bakuwana abasinga boogera okuyimba tekulimu sente bunabayimbi nabo bavu kyokka sente zebateekamu nyingi zebigambo nabyesonyiwa kyovola bankola nabyesonyiwa togwa musubi kuba oli muwanguzi ntali wansi kati ndi waguru otandika butandisi togwamu kuba mukama kumanyi gisha tose wenjiri togwamu subi ogwakola togwamu subi sue togwamu subi nomusade naye lalira omwane togwamu subi kusenta togwamu subi Wanyimba, togwa musubi Nange kisha, ndisugwa musubi Kubate ya chimani, ndimu wanguzi
Checho